barayigabanya bagiye tikese mu abakobwa mwe ibiko binyobeye
Ararara nyibuga rero
amaze kurara kwa sebukwe segitindi segerere bageze aragenda bagende ahitira kwa nyimbuga n'urugwiro yicanyakweze ije nyakwe aramwica se bagendiye aramubagarero umwana mushyira uruhande rwe bagendiye yaramworoshe bagende rwamba rw'amaraso bagendiye arose nyinibuga bagende rero arose ari kwa sebukwe bagende arahagurutse mu gicuku rero batininikiza nyinibuga we ati ndose nyakweze amaze gupfa barafata biramunanira barafataga barananirwa bajye ati nyakweze arapfuye arambwiye arampamagaye ko amaze gupfa yishwe na segitindi segene mwene mama nindahore ya nyakweze nzakora ishyano ishyano rizangwire cyane aragenda nyirimbuga rero n'urugwiro agize iwe bagenziye yakure nyakweze yakuye nyakweze yabuze umwitaba bagenzi rero urugara rikinguye rero agiye kureba rero asanga nyakwezi yarapfuwe aragenda arasubizaho agenda kwa segitindi segihene asanga yabazi ihene bagiye yo gukura amacumu aturajyaga mwana wa mama ndatindaye akirakanze nguhakwa nyamara dore turokenye nyama z'imitare agiye kwatsa muzigo nyirimbuga rero yakuye inkota yikubitira mu gikano igihanga gitakara muzigo yikubita kuriri bagenze yasatira umugore n'abana arabishe nyirimbuga urugo rwose arubitema ntiyagira n'ikintu asigaza arabishaga nyirimbuga we ishyano riraguye uwabo hose arahari ngo aragenda no kwa sebukwe agira abarangije bose bati twabimenyaga twese uwa gituza cy'umunihiro asimbure nyakweze turamuguhayega nyirimbuga n'urugwiro
bugira sigaho ni mana nko kuri kamenyu ngo marukanye kanize kurama kwabamba bagwana mu gitondo akabanguri ngo muri sheburya wakanyira icyahingije nyirantama yararwaye arwara indwara y'uruganda guye maze mu gitondo yarapfuye mbokwera no kwiraburaga abagenzi rero akirahiraga rubanza be nyirantama arya yarapfuye apfa ari mushiki wanjye ntimwambwira ngo nzaze no kumuhamba ati ndahira ko yapfuye undi ati ndakakwirabura rwamugire maze mu gitondo rwabugire yeguye ntakabukuye ati ngingara ntakabukuye agenda igara n'umuhuzi habaye ku mugoroba bageze impinga mwanyirantama rero aragenda no kwa nyirantama asanga nyirantama yibereye aho ngaho nyirantama mu kumukubita amazi ati umwana wanjye none warapfuwe urwo rurashize ga bagenzi namugira inama mbi none arapfuye we amuhaye inzoga mu gacuma yihereje ntakabukura agacuma aragafata intebe yarica yaheze ntakabukura arayifataga bagenzi ati icyo mpaka amaze yewe nyirantama kamwe ko mu nyambo zo mu rwesero n'akanyogote nyirantama arakamuhaye rero rwabugira aragenda bagenzi ageze iwe araryama rero mu gitondo amaze kubyuka yakuye rubanza bigwi rero ati rubanza bigwi rwa nyirantama menye ntebe rero ngati iyo ntebe niyo kwa nyirantama menya ko agacuma rubanza bigwi ngati ako gacuma nako kwa nyirantama menya ko ariyo kamasa se rubanza bigwi ati ako kamasa nako mu nyama zo mu rwesero n'akanyogote cyo se rubanza rero yego ujye mu gikari bakwike rero aragenda namugikariye afata urubanza bigwi agiye kumufata urubanza bigwi nawe aramufata rero urubanza bigwi aramwirenza agiye kumujugunya hejuru urubanza bigwi aranga aramuramira ateze nyagasani nkahaniye gucandusha amaboko wari ukoroha kuri umwami ati ngaho nyice rero aramwisha mukubise karyamvu yishe urubanza bigwi ni mwene nyirantama aramubaga mukuramo imitima arayota yayikubise mu gaseke akubitamo igicuma cy'inzoga akubitamo inyereri za rubanza bigwi akubitamo ibitare za rubanza bigwi akubitamo igihanga cya rubanza bigwi ashyira nyirantama imugende mubwirire nyirantama utiye tabaye igikore cy'abariya ntarakaguha amata y'impundu yatabaye ikabuye nkaryabana ntarakaguha amata y'impundu yateye urundi n'ibunyabungu ntarakaguha amata y'impundu kibone ngayo amata y'impundu ngayo amata y'impundu ugarwa iyo nyirantama babijyanye no kwa nyirantama rero ati ni mubiri yaze rero uzashobora kuzawiruka nutindaganya azakwica aragenda ntakabukure ntabijyana bigejejeyo bagenzi nyirantama mu gupfundura ahumira kuri ya mitara y'inyama ati noneho n'umwana wa rwogera yaje ko ndya ibishyimbo we ninjya nirira inyama gusa ahumije ku bitara ninyereriye yaje ko nambara ibikaka we ninjya niyambarira ibitare gusa mu kugira ngo ararora rero abona cya gihanga abona izuru n'irubanza yibi abona amaso n'irubanza yibi ati nimusubira neza abakobwa arasubiranya bwangu nyirantama amaze gusubiranya tubabizanya arihe bati yagiye nyirantama nyirantama rero yakuye abana bose n'abakazana be n'inyana yabumbiye mu nzu abatereka inzoga n'abagaragu baranywa barasinda rero bamaze kujyanjyara nyirantama yikubise mu buriri rero aba yabushashe neza nyiranya inza yihera mu mwinjiro yemwe yamaze kuyikinga inza yihera mu rubugiro inzu yayihereye mu muryango aratwika inzira gurumira barashya mama bahiriyemo bose ba nyirantama umuhungu wa rubanza waracika amaze gucika waragenda nyirantama arahiye n'abakazana n'abagaragu bose umuhungu wa nyirantama umuhungu wa rubanza yaracitse bagenziye yagiye ibwami ati gahora n'imana ga nyagasane nyirantama yagomye kare rero none ubugome yagomye rero yeguye abantu batwika na wariyotse rero n'inyana zose zahiriye mu nzu undatigenda nagukiye ibyo rubanza ndabiguhaye ugenda ibitware gatose ndaguha n'ibindi ga mwana wanjye ninjye wahera hahira nyirantama n'umuhungu rubanza bibi na rwabugiriga wamwishi akamira ntibahwere uriyange rwamage urusagi rw'umwanganyo nyamwiza impamvu yabaguye isari nyamwiza iwaze hari gahumero mwabigera byamuguru mugunda wa ndoba ndavugaga nyamwiza amateka nyamwiza nyamwiza yahuye n'isheshe ahuye n'isheshi ya rubora nyamwiza ati ndimondo urikize mukobwa umukobwa ati ndisheshe maze kandi nkabisheshi ya rubora arakumvaga nyamwiza ese nyamwiza umukobwa ati ndagukunze ndagukunze dayimondo ndagukunze gimondo ndati nange ndagukunze urukundo rutava mu nda magaragiye ganyamwiza magaragiye ganyamwiza imondo yabigega seramubwiye ati ganyamwiza mwana wanjye ntugashori bajya bugera na bugina bujinijina abagore abagabo bigaramiye hariyo mukama wa rwakiruha n'inzigo yacu bagenzi yabaga nyamwiza amaze nyamwiza yarishoreye n'icyo mu gitondo arakabukira nyamwiza aragenda rero arashoye amaze gushora nyamwiza asanga mukama wa rwakiro yahanaguye iriba maze aratuga nyamwiza ashoye rw'abami rwa munyinya umunyiginya usumba inkoko yabira rimwe zigashoka yabira kabiri karumanga maze aga nyamwiza aragiye nyamwiza ashoye inka yikubise mu iriba yitwa rw'abami rwa munyinya umunyiginya usumba inkoko arayikubise mu kama rwakiro ikubise ibipfukamiro mu nzego z'amazi arakunda nyamwiza ati rw'abami ntiyakubitwa arakunda nyamwiza rero amukubise icumu mu mutima zisohoka n'inyuma mu turabo ati nkwisha nyamwiza imodo yabigenye akamira ntibabere uruyange rw'amage rusege rw'umwanganyo impamba yabaguye isari aranwishe ganyamwiza ganyamwiza ziratabara we izamukama ziratabara ati mukama arapfuye wa rwakiruha ziratabara barasanye yarasanye ahagaze nyamwiza arusha arapfukama nyamwiza isi arabibariwe ziratabara ikiza kwa mukama rwagiruha aratashaganya mwiza aratashaganya mwiza isura mubonye na nyina batirashabarutezanya mwiza akirashabaruta imondo yabigega akamira ntibahwere uriyanjye rwamajeri urusagi rw'umwanganyo impamba y'abaguye isari
Ugar tu marido,
ugarike inshuti yanjye ugarike inshuti yanjye ugarike inshuti yanjye najye ugarike kimaringari ugarike kimaringari ugarike inshuti yanjye ugarike kimaringari ugarike inshuti ugarike kimaringari ugarike nibiniga amba maze kugaruka naroje mahari dore ganda diku ende daho na kugana ende neza urayeke Machari, Walubu the Chum, Urbase Muzigo, and Zamusali, as I am under the evening, a man in a rush. Simbu murugamba gambumbe mugabo wehe zabonga mukanya rwango manzi narahi Shamar Yavasore, Hindu, what is she that is? Who was in the world seen the Mogalo? We have
Thank you. Rutero kari muze kumugeza wa mpunga inkuru zazo yavunira kumugina amaguru ya munani yatabaze nkukora. Ati nyirabihara guteye utiruka impunzi ihunga genda n'ubudahunzura gowe kuko Rwabugiri yatanze ngo mishato. Atugenda urateye baragutera kwica kimwe n'abana ba Rwabugiri nyirayo y'umuhunge aguteje izi bwami ngizo zigeze ishobe zizaterwa hungana n'abana. Impunzi rutiruka y'impunzi ku mugezi wa mpunga imvura uzaze yavunira kumugira nzarwana nyarugwiza ntabara n'ubufundo n'ubuhenzi nzarwana. Nzarwana rutiruka y'impunzi ku mugezi wa mpungwe ati mumva inanga yanjye mumbe n'igituma cyanjye cyuzuye inzoga nsangira n'abashaka badashaka bakarorera. Ubundi nzarwana rutiruka y'impunzi ku mugezi wa mpungwe uwo nyina yabyaye ari umwe nzamwica. Ahamagara umugore we Nyirankondo ati Nyirankondo warezwe n'inkongoro zo mu Batutsi ntuzanywe amacunde yo mu Batutsi ntuzanywe inkondo z'ibicumba zo mu Bahutu uzi nutitunga uzitwikire mu nzu ubundi ndasabaye ngiye gupfa. Ati nzarwana rucisha muri mumbi imiheto yanjye uko ari umunani nyifore n'insange iturikira bimbitse. Arafora imiheto irindwi yose iraturika ati Nyirankondo urandira umwana wanjye Musoni ubundi ndapfuye imiheto irambitse asigara uwa munani hinga nkurase nimara kurasa ugaturika ndabamebye ko mvuye kandi nawe uziyahure.
Baba we urandera abana yewe ndapfuye ndapfuye.
Atabanyicishije nyirawe wasabye ngomesha atazizara Rwabugiri bari Masaka yafungiye mu Rutare rw'abazungu ati none ndagiye rero umuheto wa munani urinjije rucisha mu runyura n'amahanga rwagize abigarama mwene Rwabugiri nzarwana uwo nyina yabyara umwe ati sinda kuri umutwe wanjye mpi imyambi nirwanire
imyambi we nirwanire.
Ati mumpamagare rurindo rwa Sine na Kanyambiriri data yahaye inka z'ibitare n'iz'ibihogo bambyire ko bageze hano.
Bahageze we
basi tuzarwana mwana w'umwami uhumure nyaruguru turahari turashoboye n'ubuhenzi bwo kungira ko bateranze ubu n'abafundu ndetse n'imbeju tuzakurwanira ndakizaba ntiwiri guhunga. Abaza umutwa sindakuru ati sindakuru umutwa wanjye mbese uracyaha ariko ntewe n'urugamba bukeye nzarwana.
Ahari we
tuzarwana ariko Nyaruguru izaguhungaho mbi nka n'isigiri abana Nyaruguru yarushya
yeruti ruzigu mugabo rwa nzunga yarunihura yitwaza ruzindaza nabitaga ibaye kurukora bitwara ibangukiye dawuri mwijuri yarukunga nkumbuye inyagaruzi niyo mageragera yogeye inkamagaza amaza akazayigera mu nda narutagenda mu kimba na kimpunzi inyana z'inkesha zihunga babirigi muri cya cyago cya rumanura mbambura imana mbyutse uko mbese ruhimbana mfizi baterekeraga iza mihana nkumbuye urwirungu rw'amabere maremare umusore wa runyoya asa na kirima nzira cyase makomi nkindi itaramushengura nagiteye giteje umukado mwibonde umukobwa wayinyoye akazayigaramira nkumbuye ingera mihungwa yo muzamutembe yarahende zwa mu rwanje yagahera mu rwuri iniga mugaba yakarurang yanigiye bizimada mu musagara wa rubona ubusesa mvuzo burarangira ikubiti karami kubanya myumba dabundi rutisha makuntindi havwa mu mutuku iragara ryate yungana ikiwa kibondo iwacu hari kibanda hirwa mikwa mikwa ngenzi mbasa niyo kwa rusine kana karagiye rweru na rugaju igira harenge yumpamagarira ndo haruguguru yera umubiri senya atera mwana wategera gitere cha witegereje bungera ibinka bashushe n'imiyonga dore ruziga yahuye na ruziga manzi mwene rutinduka utinyabarutanyo bagiza unyabari nziriganda mu bafaratiri bo mu nyakibanda yabaye kubisikarami kubanyamyumbe jo bundi rutisha makunindi hava mu mutuku intwari nyantwari yarayigeza ku ruvugizo na nyamiyaga isanga amazi yaho ari ibihongorome kandi ayibishyuhira ntiyayinyura kandi ntiyayigera muntu intwari irakomeza irayigenda isanga umugore nyirankwava abagara ibishyimbigira ngo nihenezo n'imigondoro intwari irakomeza iragenda igeza ku rutsiri kebuka Yosefu rutamu rwo kwa kabera yaranamurebyira namumenya itaro yari yaba umututi nyabura mbona sinzi icyo apfana namutembe kundi intwari irakomeza iragenda icyabutse umututi serukamba rwamahamba na nyina nyirarwitemera itinyabarutanyo bagize unyabari nziriganda mu mabaraza ndo mu babati kwa zina ryabwa inyambo nyakuzibura habwa nabishinga inama narutawura ingoga rwa mpabuka ya rukinga ya gihanda nyamihana ya semandwa rwuhira mbuga ya rwagitare mbikira mu bigo gitare gitege umukodo mu ibondo umukobwa wayinyoye akazayigaramire nkumbuye urwirungu rw'amabere maremare musore warunyoye asa na kimanzira cya semakombe inkindi iteramushengura nkumbuye bitumburuka bitema ijuru byamutera umutindi ntagwa arahanuka nari naragiye umuvumuriro ndashora inkumuvumba nzahina ibikokora nziramburiye ibiganza nzabihekwa bizima zirabona abananiwe ngo basiganye zirarata amabinga nk'abakobwa ba nyakabinkwa zavuze inzara mu nzira batindi bakazagira ngo ni inzogera za nyabirungu yamba ibirukwakwa nyarukanga muhindira umara kibibiri inkungu itari inkunguzi ya rwamurima yarabivukuje imbuga ya Butere yogana mutabazura akitabarukira ntambe nka mugabo wa perezida
tugira mahoro jewe sintaka ndataka muntunge mumburane mwumvirize ndababwira nukika bingingo hariho umugabo mubu jewe yananiye ahenga mu ijoro akansanga imuhira aho niyiryamiye inzara ngito amakofa akayaga imisaya ikarengerwa amaso agahishira abana bakaniha ahaca niho ntazi nukika bingingo bukeye mu gatondo hariho uwo neretse ugene sigaye meze aca ndangira umuti witwa bayigone wo kwica uwo mubu ntihibambe kirazira jewe sinoroga nabatije padiri kandi ndi umukiristo nukika bingingo uwo mugabo mubu uko yivugira ngo yanka basinzira gakunda baterama uko yanka basahura bamwe bita babandi ukika bingingo rwabizi n'abakuru kubafise abanyezamu barara mu kajaga no mu wumva ubuguru n'amaja mu kininda hafi ya mize vita Kubobo duteramana twarara turakina. Bukeye mu gatondo weza ngasedera nani kera ndagaruka nukika bingiyo. Uwo mugabo mubu kwasigaye yivuga. Wowe ni umusirimu yirirwa mu miduga. Kore bazana amapine arya amapine yahetse ngo bagashira impande y'inzu bakahamara gatatu. Kore n'abareka ibinogo biri impande y'amazi buzuramo amazi bakahamara iyinga nanjye ariho nirigwa ngo nikinga akazuba ngo n'abana nabyaye icyo gihe baba bakunze umuryango ukagwira nukika bingingo. Bakunzi mu nyumba uyu munsi ni jyewe ejo azoba ari mwebwe. Nimumfashe dukoze turwanye uyo mwasi murumva hakunda kuri jyewe n'umwasi ere ngo arandukiza n'indwara y'ibisazi imwe bita malariya nukika bingingo. None gabashinga nta ijambo nirwanye mweze mwumvirize mbiri cyo mumbarire nitugira amahoro.
Bakaboha ibyibo bakabitaka bakaha ibishinge bagategura utunyega mutwiza dutenya muraza y'amabara inzu turi mu gasanga ihumura isuku ababyeyi bababyaye babareba bakishima bakabashima bagashira agahinda ko babyaye ba nyampinga na nyampundu imigani ya kera irabyerekana nka kamafonya bucurere kati mutasanga n'igiwucucu umwe wazanye amazi yo mu nyanja ntagira ubwasama nka nyabwangu umwe wangusha agasamara ntiyumve inama z'uwabahaye amazi bari batumwe n'umubyeyi nibuka kandi mwana wanjye ukuntu twatereye rugeragera tukaga n'iheru dufite utugoma no kwa nyangoma ya nyabami no kwa kabindi birima no kwa gakecuru w'agahinzi uwo mwari nyabucurere kuko yari umwari mwiza cyane wanga umwanda akamenya ubwenge niwe wirongorewe n'umwami nayo mwene se wa nyabwangu yisangiye gusuka imara gitunze umukumbi w'ihene nyinshi uwo mwari nyabucurere agaba inyambo nka mureranyana cyangwa inyange murerantunda cyangwa mukamusoni wansonera barumuna bawe bari ku mayaga ibuka kandi mwana wanjye ukuntu twiyeretse ababyeyi bakabagirwa ya mfizi ya rugeragera batereye bagataha maze nyabwangu bakamucyaha nyina wakunzugwa akaba intabwa kubera kwibyarira icyomanzi nayo nyabucurere nyir'ubumanzi nyina we ntabwo ataha inyumba ava mu ivunda ataha inyumba amahoro araza amarira araza sara ayiwe nyabucurere none nyabusareba abandi nkabo ubu wababara imitima ya kera yo kwitonda bayishimbuje ubwirasi bwo kuvuga abahungu hariho n'abari no kuganira amafuti menshi mubona ko bizabageza amagana hehe dore twataye urwo twambaraga nataye inkindi ifata igitenge wataye kandi ufata ikizuraho ufata n'inkweto urakimbagira umera nk'inyana cy'ikibungo mwana wanjye uri umuzungu ukazizi byose wewe warize sinakugaya yaya majyambere ndayarenze oya mawe se niyandenze ujye wirinda kwagutwara ukomeze agatima k'aba kera kera u Rwanda ikiri u Rwanda we
Thank you. Nagukunze garwinshi nyonga nagukuyibwe ganyongwe nagushize gibunyiginyanyongwe hose na Nagukunze garwinshi nagutuyu tunyana nyongwe kandi dusoze burwenda nyongwe naturengeje gabandi nyongwe ndatuguturaga nyongwe ariko notwa we nanjye Nagukunze garwinshi nyongwe nakumurikiye inyambanya nyongwe kandi utari umutware nyongwe nazirengeje gabandi nyongwe naziguturaga nyongwe mama we ariko neza we nanjye Nagukunze garwinshi nyongwe nagukewe gingondo nyongwe hagati y'ibituza byombi nyongwe ukora kure muzumve nyongwe wazikura kuye mama Kundaga nyongwe mama we nakumereye imbugu nyongwe musi umudende nyongwe musi umukonde nyongwe kurukura maguzombe nyongwe wazikura koye mama we niho Hose narumwe nyongwe ariko niza we nanjye nyongwe ndagukundaga nyongwe nagushize gibunyiginyanyongwe ariko nawe nanjye nyongwe nagukunze garwinshi nyongwe nagutuyu bwishya nyongwe Uturwe guduteganya Uturwe gutubavunya Naturengeje gabandi Ndatuguturaga nyongwe mama we Ariko notwa we nanjye Nagukunze garwinshi nyongwe
naguhaye kinyaganya uturwe gudutsamanya uturwe guduteganya uturwe guturagonya uturwe gutubavunya naturegeje gabandi
Nyonga ariko notwa wena yi ayiwe nagukunze garwinshi
nyonga hunde gangukunde nyonga narukundo rwomwe nyonga
Kayeri kawondo kayirebere mwarubango gatambikiza mwanya miryango irundu mwabihendo irugorwondi mwamigongo inyawera mwakarishonga mwamwe bizituza rugende igenda bayizi itambika biti ni mwabizagwira Rwumuye turengeye nkusumeto nziza nawe urasemwa bahunde nyaruguru yumvise nirahembuza imitumbi ati mukomeze ibico kuri mutukura biracika inshuta kubira rudacogunye mu kwije batumwami barambanza ngira umunyagisaka nimbare nkubiri nabwe inkongi zisonga ntimushikirane n'igugu umunsi wo kurusha n'uwingeze mu rwanyi intwanzi rw'inkembaro rurema mpabuka icumi itagungira huremye nari banguye ndi gikaka rubuna ndurirambera rigira indekwe ndi ingabo nziza sindiherekanye rusengamirwe ntegere gituma ntarekanya nuko nihuta njya kuritse kubona ryemye mwisha mkuru tena naja nyimbaraji mbuganyazo mwajihombini jere kwa marga mundu mnya mtosi njisha mwumhinga mchina jinama nguwa nyina majemburu kwa nukutu na yugo jen hivije njite mbu njira mbigo mura wazi ndi ndi kuru ndi kijara weyogo uwaninu tengura mbiru waji tingwa nuhari mugo tenhili siwa nhiliganda Nijijaji rasi jichumu chumusi ilijamuga sarja rano sirirani honga nyitirugua kumubuga. Diturute ngura mguwaji tingu kwa duchungu wami ya dutumia nditele muzimu nye muzimu muzina wamo chizwa nirugua ni chirangu na ruguwa mhusi ndi njuti ya ruguwa bujiri. Ndurihe mbasu ya sirguwa chiva mara ndi nyumba inga ngoroka nchaka wajibji wamo. Ngaro tibu ngicho narishi batana zikyatu nyabuganda tanishana tanije kuri narigamanye ku rugamba rivuganye ivangura baroza makenga rugomba bimamuza na imeyo niye ni cakinya naryo nano jingogo narite impuntu kwatrika mu bidari mu shugundi kenye mu cyaburwa garya mu gihe jimubugi nta kuri sinda arangizaho umusereko ari amara saritesa bo gusaba utinya kumukora yako banyamakara ngubwo nyagi umpotakira muri kisigabo nari nkera biramuke bisindi nkabo singizwa ntanagiye indangamira kugusha rubashe mu gutukura ahinza kwizima Nawe ndani hindi w'inkiko yakitewe nawe mbaye umutara amateme ndagikaga amagira cyusa cyo twari mutasi ntangimire zidahangarwa n'abaganiko Ngwani rwanga kugoberwa mugenzi mukogoto mari n'umurankonara wa majugo nyagi benerwa z'ambasangi wabo Nama majiji misakura numbisi inhawazo mwurambini hakarandai chezo mwuzirwe mwurarangiru kama mwura mwana ni yabaswa. Mwurufa tuluga sese mwurangu nito majuba ute na jezo kumunga mwurangu mwurangu na mwurangu leke. Ndahurangu za chogu mwure mwurangu mbaransangiru mwurangu kwa nama tisandawa hindi wateni na mwukumashande njineko. Mbaanza njiri mwota ichene na mwira hiri ngomashi tinyaguru za ntumanyiri ngapu. Ara yinza nanyi kike mugifunga numbarwa wanyonga Yesu muhinza umudende musumishiza hejuru yingere abasigaye kumuhengera ingango n'ubuzura atura matambe ndamuni muzabazirwa ntari imbyo ntagara kinshoza mu gishu cyayi gisigaye ngo nina bwa rwa mutagisha imanzi zaramenyereye nubwo duteye nkingo hari urarambitse mu nyagiro n'umurenge ndamurasa ubugomba ari mirambo babanje kaje n'usura mu binko namugize namubye uva rwanda mukuraho urugingo rugarika mu ikota nasanze mu cyakomera indi imitwe Ati kwa mwajiri nwa nishu mwajiri shishu jibunana. Bara hiri chari mwati nani nwa yangani ya ruga na tutendu mwa mwagi hari. Uwa muhunde nta kwa nha mwajizi na mutahe nye jeni mfura iya njira nda minatila sindi muhundi za njiziru wa muhunde. Ariko kutaka rutihindi cyubuza by'abahanga baheshi barigombye kumugeka irabagasira ngo rugire ubugi ukaze ryakora ku rugirwa cyitwa n'irya rushanga abantu zirukisha mu gihumbi cy'indi mugabo uwo ni inkera mugabo ya rugire mugabo udatinya ibigwi
Ndazi kukanya magana wagawa waivuga nila numuvera virosh Ngawa we Ngawa icha wagwa mikaramya waga vikare meza nagare munu himbi Yara yaza kabuga yangi chinya maganga Yangi miyambi ya rukona choko Mnagwa raza kwa muganga zira hapoma
Ngabikanda jiribiti vigatirika Wabu ya gatu tuvikana na isa andi chinyavu Ngawawe, ngawani chingwani chiryamo, isigaye tuzwe na kamu kabashumbira, ragwana kaba ya kukabumbiro kamanda. Bangawari, chawagamera ikaramya wagawo, ikaramereza n'abare mu ruhimbi. zazurere rutiwe higira mabera tunga bashumba kwishyamba bagore basiganye kugemura
ngaba ngaba icha bagomere ikaramya bagaba ikaremereza nabare mu ruhimi ngaba yanze kunywera mu migende yo kwa mpongo ngo inkongoro zo kwa muganga zirahava
nyigiti gitondo nkuri gitagazi mwibasindagiza uwampaye shinga intege abatabizi basindagiza amagambo zindukira umuhire
ubona urwangu ndi mwaya muniki wa bakamyi na bakamisha bakamahono ntibayiheza na ngabo
sazurere rubibi rubereye ibirori intore zibereye guhamiriza mudahamagaze mpamvu ingoma nziza bayihamagaje umuniki turivugije remeye mihigo mu rutabo ngo ibitugu n'igisengo mihigo
Nukarwi kubisa umutana mwitaba ry'umugongo mukabura cumu yayihawe na ruheza mihigo
Zazurere humurera abana impungo abazatsinda indatirwa abahinza umurava wa rwunga zakuragira nzagucyu yeee
Singushuka ndagushoza kandi singutaha ndagutashya Siwaka ndakwakira uza twigendera bugenzi twigira kwa nyamugabo Inka wa Rwamagana iyo bakoma impuzu bakambara inyo Iyo basasirimbye impagazi zikarambye abakobwa bakubita gatoza ba nyina bagakubita gatwenge
Yeee mugore mwiza ntukarara umugabo mfizi ntukarara isumba mushumba ntukarara inkongo Nawe mukobwa ntuzihe birembo rizagobora
Muhaye we nkunda magaji mfizi nkunda rusengwa mugore ntukarara umugabo mfizi ntukarara isumba mushumba ntukarara umuhondo
Zazurere Umujyana mba ni inka ya namba Umujyenda ari humbye bwira ari gahunda Garahera ikajyaga inkokora hasi inkoko ziranaga
Yeee bibarowe abagari barabyamutari Umutindi yarayibonye arataka aratangara ati dore ishyano Umuhire yaramushubije ati si ishyano ni rumarashyaka rwa gishyika
Zazurebe yatasira ni nyakigwene iyo ntarihora n'umurenzi yakabara impaka barasi yasegashoga inkandagira abashu babigutiye abangabo rwabatsinda
umva ruvuru wivugiye ku muvumba ruvuze ibyari imivandi nkurikirane za rwanda muragakura
Kamirwa y'abagarwa baganda zikubuka nyamagana abagabo bayivuganira ibigwi n'umubera birori
Umba ubwatsi ubwatsi bunyura impagaza nabutsanze kwa mukota Kwa yahise kwa nyirakabibi umutima ukesha imana nayisanze kwa ngurufe
Ndatirwa abahiziti cy'umugami ngeri ya murima
Yeee mukobwa uri mu ruhimbi ntiwihebere mbo rizagobora
Kana kava makani na mamuja humba singutaba ndagutashya Sigushuka ndagushoza sinkwaka amaronko ya Ngwira twigende gende
Yeah. imburiri suka nwachaga kumbara wale wakagaru uyanja mujiwa mumuti chane za janyi mungiteka we ginda urakarama imburiri namuri za kizira gutari iwa na mapate hikana nisa mundi Wangimburano mono tazo mugoro wa yuwa na mugaya Nangu nangishi nga zaidanyi mugiteko ee Hina urakarama Imuri hino muhi za kizira gutari Imu na mapate hika ya naniza Kama, uivuga ya tingira kamaro